Matthew simore nogas e nai. Yesu yalti galle Allah o woni e yaade. Almube mum kepti dum. Goni e holdude dum mahateji galle Allah de. O hebbiti o wiibe
on jidum do fof e gonga modo wi on. Hay haire wotere accetaake e dow wonde de. Fof memat leydi.
O hebbi dow haire olive o jodi ton. Almube makko ndeyimo bi
halan min holinde dum aroita e holi male gartal ma kanyum e cakkite aduna
o jaabibe o wi
ndeno de woto hay goto homtude on ngati hewbe ma ngat jetta indam goto e mumen fof wiya ko min wodi almasihu o te mabbe komtu hewbe ma on nan dilla hareji kabre don hareji kono woto kule ala sago dum wada kono wona tata o gasirde aduno ma dawla habo dawla goddo laamu yana e laamu gonngu ma hegeji mbad leydi yerba e wonno kuuji den gede fof ko fuddode ngati wera tan den ma yimbe naw on e nyaawirde bela don lepte mbare don lejidi fof ma ngagn on sababunde indam e on saha ma hewbe goppu holare mumen ngona e jam fundirde e anyondirde e koy mumen ma anda babe fenobe hewbe pen kom ta hewbe ma bonande saro ha yidde yimbe hewbe saya kono kala tinnido ha jofi ma dande o do kabaru modjo patudo e laamu Allah ma yeyne e aduna he fof no fotiri bele yimbe be fof ina keba sedam fagungu e on saha aduna o gasa so on ji haram kalkowo ma annabi Daniel hal no o ina e nokku cenido he yo tarido dum fof fam den be dum tawi yude fof yo ndogan kaaje modum tawi do bildi fof woto tellano kaake mum modum tawi gese fof woto ruttano wutte mum ko woni daw musiba faade e rewbe so wiibe kanyum en e muyninobe den balde torde Allah boto dogdu mon arde e saha ciaddo dannade walla nyande nyalawmo foftere gati den balde lepte mawde de meeda wadde gila aduna fuddi jogorani wadde ha abada ma bad sino tawino kewal di nyaldi ustanoka hay goto dadatan kono kewal majjima uste sababunde be Allah subibe e on saha so wodi biido on yewe almasihu o nani wala o mona woto njabe ngati almasihu en fenobe e annababe fenobe ma peñ te ma bad mandeji mawdi e kawisa jingam etade homtude haybe Allah subibe denon onon deno de mi habri on giladum arani taw so tawi wodi biido on yewe o mona der jerende woto njehe walla so wodi biido on yewe o monato der ciudito woto njabe hono no majje majirto e asaman gila funnaage ha hirnaage ni ko non bi neddo ardata do jiba woni fof ko don dute dentata ciagal di nyaldi lepte tan naage nibbidat lewru natta yaynade kode asaman chama bawde wewde dimbo e on saha mama de bi neddo o feen e weyo den leji aduna di fof ma kamtu jiamu kanko bi neddo o o ma aray dow duule weyo o mo wondi e kaadi bawde e darje boot fal ngal wutta o nela malaikaaji makko gila funnaage ha hirnaage gila rewa ha worgo gam rendinande mo be o suwi be kala do mbawi wonde e aduna yewe jiwi so chate makki kecciidi berem lefi makki bilti on gandat ndungu faandima hono non so on jiidum fof gande o battima o mona damal galle e gonga modo wi on o yonta yawtata mok taw dum fof arani leede asaman ma pirto kono konguli am pirtata ko mok kono non hay goto anda mane ngun nyalngu walla on waktu arata hay malaikaaji gondi do asaman di ganda hay biddo o anda ko baba o goto andi no jamaanu nuhuni ko non wayata subi neddo o ina ara e on jamaanu hada ilam du fandam arde himbe ina nyamanno ina jaranno worbe ina desatno rewbe ina desetno haanyande nuhu joli elana he be tinani be matani tan ha pusam dam yani e mabbe reggini be kambe fof garal bi neddo o ko non wayata e on saha worbe dido wonbe e gesa ngota hen goto ma nawe goddo woppe rewbe dido undobe hen goto ma nawe goddo woppe den non balde gite kecce gati on ganda holi nyalgu joomi mon arata paame dum do sinna jom galle ina anduno holi e waktuuji jamma gujjo foti arde daanatono ko kadi woppata dum dajjita galle mum ko dum wadi onon ne peewdito de gati bi neddo o arata ko e waktu mo on cikkaano den non holi gondo charwowo kolnido hakkilante ma kalifa mum resdi yimbe mum yo rokkudum en ngura kala nde yonti mal wodani on charwowo so tawi kalifa mum arti te tawi ina wada golle de resndanode e gonga modo wi on ma kalifa o resndumo ngalum mum fof kono non so tawi on charwowo ko bondo biyowo hore mum kalifa mum leeli artude kadi woni e fiide sarwobe wodbe be woni e nyamdude e yardude e mandilobe den ma kalifa artu e nyalawmo mo sikkano e waktu mo tinano wada mo gane didi feccamo gedal nafigeji don do bojji e kamtali jogori wonde.